kibi sharawa zetu Bwana Yesu wanatualika sote tukale chakula cha kuzishibi sharawa zetu
Johnny, what's it?